mukola kole winanda adukuzalule muye yikomye atangula kuboroga
sina kinyongora mvuvi aliyetupanya vubarini akafanikisha kukuvua ila jua na kufananisha na mwanafunzi mwenye mwandiko mzuri darasani akipewa mtihani yendo wa kwanza kutoka mwisho kwenye waliofeli. Najua sitakufa ila cha moto nitakiona, nitakiona. Ushanijaza sana ujinga, ukanifanya nikahidi mbele ya mashahidi kukupenda paka ushindwa mimi kama mimi ni binadamu kawaida, kawaida. Nitashtaki kwa nani? Hata wazazi wangu hawaelewani, sidhani kama wakikutana barabarani wanasalimiana. Mpiga kura, hey. Amesikiza sera za mwana siasa hakamini kila lichambiwa, ndio kitakachotokea. You were supposed to be my wife, my wife. You are beautiful, you.